the DJ all day, baby.
Hey, your trunk.
Love the music on this one. She say she gon' love me all life, baby. Yani kana ni maliza kiongea kadata na kasava mchumba kani follow. Yani una adabu yo kind. Nahisi nikimchiti na monea. She call me lover, lover. Mchumba kani follow. Ona yeah. Natabasamu lake linanimaliza. Moyo naruka ruka mtoto ananikimbiza. Anani mada usiku kwenye giza. Style za kufa kufa zote tushazimaliza. My girl shot and no done fire. Toto tamka na nipando bala. Yo my girl shot and no done fire. Yani mambo ya kuchepuka. Stamani tena. Stamani tena. Kutoka na mashoga zako. Stamani tena. Stamani tena. Unanipandisha mizuka ma. Stamani tena. Aye. Stamani tena. Sasa ni pepenzi lako. Stamani tena. Stamani mwenye. Stamani tena. Yeah.
Yeah. Pretty fresh, pretty fresh. Brown skin, brown skin. Rolling dice, baby, killer brown spin. Brown spin. Kobe levy church and tafutanga nini. I'm all yours, baby, tamba na tena jamini. Woo! Sani pop pressure. Wewe ndo njini moyo wangu unavyowendesha. Penzi kutoli na noga unavyonogesha. Yes, treatment za kitoto mpaka kuogeshwa. In fact mahaba kama haya mimi sijawahi kupata. Ndo maana I'm crazy in love na kalibia kudata. Offline umenizimia data. Mladi najilia navyotaka bila shaka so data. Maumivu ya moyo sitamani tena. Nyuma nilipopapita sipangali tena. Matapishi siarudi tena. Mimi na wewe mademu wengine wote siamini tena. Wewe
sitamani tena.
Oh my.
Kutoka na mashoga zako.
Sitamani tena. Sitamani tena.
Unanipandisha mifuka ma.
Sitamani tena.
Aye.
Sitamani tena.
Sasa nipe penzi lako.
Sitamani tena.
Sitamani mwingine.
Sitamani tena.
The music on
RJ, the DJ, all day, baby.